Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde altinere go'o lewru juillet jena yemde soki der maison de la presse do pomoko do juttinono do kabaruji du yumor waygal kanko no dette Mamadou Watra wonto buggi jambe to. Kulidin amenu dirte Muhammadu Toure min kulitano wiide odo dal do adna nokku no dirte do bangili sappo e jeddi lewru juin jabbi non du leedi Central Afrique sutra makko wadi Kenya nokku no dirte do kumbila idum le lamo kato yimbe le hobe kanyen jitte mo sanne no kulidin do wori kanko njimo jaad leedi mal no dirte Rukia Traoré wattu joni o nangama leedi Italy ndi le no kay lewru juin jabbi non du le majjube bi jango hanabe yeso sariya dungo nati do bomako do kanye badali mudde bo gonde aitade goriaji gon le o do nokko fa joto yelono be kan sakirade kasaraji kambo di wonno sembe kabaruji dum jogino do bete andindi bismillah modon e helate Muhammadu Toure dali adna sappo je lewru juin jabbi non du nokko no dirte do bangile leedi Central Afrique wattu juno sutura mako wadi nokko no dirte do kumbila idum le badale katito wakkati de sutura mako wadanno dum woni Kenya yimbe le hobe Kenya tawato no hobe du jettimo sanne hono golleji dum gollino di hono wori sita siti be
Bete ngal alal li watti gotmo duule ana tatteji fu jama ko heewi wari juuli ndu o gorko yimbe temere temere wonko wari do inimo ngal alal chapantati lewru juin be juwiri palde fu berde mabbe ana metti lewi gollobe sijo tamani kay hore foundation irondel o netto goto andro gollal mudun wonko sami nungu holliti kanko intal ag bilal amiru gollobe sijo tamani
un célèbre animateur de débat
o netto hebde inde le haldu mawdu yedo kabaruji gomdundi de geddi fu wala mudun e inde gollobe sijo tamani fe da modon mi wa sedade bi Muhammadu Toure yo horejo amenno jo hakileji mawdi gorgo ni darido goto e gollido amen e horejo amen watti fuso hajima ana makko ko nari bangal balleku li gollal ka nedda ko ko faboton ma
tant sur le plan professionnel que social
tiagal modon yogadu holliti sede ngaji kewdi ndu o gorko hono misal banjugu dante kanyun horejo maison de la presse kay Mamoudou Boukoum Amirou walle Urtel be fo holliti wi o gorko ana jogi non taguji journaliste kibudo neddo goto mo hono mudu ana famdi
men
micci to fa hannen wi a natige neddo goto e journaliste en hebdo gollude e beme ande keseden ne yidon kabaruji Muhammadu Toure yo gorko non jon taguji lobbi ko wadimo goto e journaliste en jon inde kay e neddo lobbo gidodan gollido e dan mayugo male o watti sukaku wadan tedelaji mawdi ne yidon kabaruji leedi mali leede balebe fotale aduna fe mangal mudun
africaine et celle du monde entier.
Kanko Muhammadu Toure o sami sapoje lewru juin hitane o nyaadi de noga en nay le geni bangi leedi Central Afrique. Kanko Muhammadu Toure neddo goto non wado haldu mawnu ko nodirta garandialok sijo tamani. O surama le bagne kambila o yoppi tiagal makko debbo goto e bingel gorel gotel ka gitra makko hewbe le metan bernaku.
En biyan tan ko lanɗo waɗi fu ɗum ɓuri moƴƴude Toure arabu min jafiki ma yo lanɗo yaafo en fu kañum wawi ɗiɗo kabaruji fan wa heɓe do beme ande to do page Facebook kañe fayotto compte Twitter en kalan oɗo kabaru goɗɗo kasen le ngallure bamako nde kammuji ɗi puɗɗi kañe ɓadale muɗum fo ɓe gondi aitade goriyaji kon le oɗo nokku faɓe ƴalano ɓe kani sakkirade kasaraji ko kammu watta wakkati fu ɗum e tawede fu kamɓe mairie en gonduɓe waɗɗi ɗo golleji ɓe mbiyaɓe jogui tiɗallaji Mamadou Sama Seko e sita sidiɓe
ebi Abdina Karambe horajo golloɓe to mairie commune 4 kambe kabe kinni wutugol fonceji di holtivide mairie on wonde e madraji yalla to boji kadi wada li alhali modjo
nous avons 3-10
fonceji sa pour mi anni yaltinde tundi mudum le commune amen o mide mil so dido fonceji ka tundi mudum yaltina man diyan dam ilam no neweri wom e fonceji utti di wom goddi uddi di fati ko gaytete e tundi itele majji wartale hen kasi
de retomber chaque fois
tumuri komun jogobo ngallurende hejo golle hitande yaltinama yalla sakkadi buronda jindiyam shaka mariku horejo fedde moninde yirure e cennam ultivide rafitidin gol sariya e kanye rafi ram sadaji na hiddilataade ti allahji komin o
ce plan goldo datol waram latan sababu e juude amem gaitaade tuni fuseji di ngaram itude tuni nukul mawdi to jammeji di hawrtata dum min gondi wadde imadaraji fami martina jamande kumpa kuni fu joodi nukule to njiamiji di petoto to farta kami endu e goni hande be njoppa nukule de ngala bawde san ko mi jogi ko ni woni ko mi gollirta e gondi fewde tidal bangal kaaki golli
materiel
yalla hadde metti kum ni be kabaru commune o na darta jamarande pato fi hadira nyamaji njam tuboji di rego no haniri
wattu joni en kalawno kabaru odon nyalloma sakkade suttugol dro gujilli adnar alandu fe mangal mudu ko yambina le noga e jagom lewru juin jabbe non du wakande odon nyalawmo yambintende kambe jabe arkar sidabe be gonno ton be kollitidi wattu joni yimbe lebe an kani faaba don laamu kobbe paabo be do sottobe dro guji kanyi e yarobe dido dro guji paabire hakkilaji lobbino o be kollitiri wiide Ousmane Nyali Bouli
a jukko ngoji panda faabo ngoji beydo doni hakkilo o nyaloma support don't finish e wi arcade sida taguji yogaji do yargol drogoji ana way waddude nyaw sida alpha malik tal won directeur kejado hala e daranade golleji himbe le arcade sida
quand on prend spécifiquement les
personnes c'est pas misali e yimbeji tufoton do kure drogoji ko hemi an waktu frede kural gotal yoga mebbe du soni arifa tufama de kure drogoji hakkil mebbe weltiton yoga mebbe ana ma wondude robe tawa rente horum e fi setan
sexuel non protégé
lengal kawritar kajaado oni sida basiru diallo bami hala wide o nyaloma nafa mudo ana mawni do habugol e nyaw VIH sida
la prévalence du VIH
sakye hande le yimbe temdere fu pamobe dorogoji joye e mebbe kure dorgo tantu foto le leedi mallin ko hebe yimbe tufotobe kure dorgoji le temdere fu ne fota neddo goto cagan lugan goji wadaadi jabi ni holliti le temdere fu yimbe joon ana tufot e kure dorgoji handen wona heewi sanna soni dun hadaka beda wananta sabe be heewi yimbe heewi
augmenter le taux de transmission
day golle didi anandart e lam o sera torraji yogaji sabidu anaway wadde fa himbe yogabe jarda doroguji le chunchunka dun ko waytinude golle o
wattu junen kalan o don jimo leleti malidino dirte rokia trawari nangado le noga le wuro jun jabbe non dun nokkuno dirte itali ciagal ko kanko gori ko be ngortindiri hono kando jogade suka wakande be certuno de hulitan ver suka debbo goto kanyum be kebdi o do biddo debbo kando jogade dun dum be ngortindiri do hendo latik sababu do sudum tribunal nokkuno dirte do belzik kanyum jati wido yafu mo nange do dun latik sababu so nanga nokkuno dirte rom le lamorde leedi itali ndi be tiide jangodo nabte yeso sariya kanko no dirteda Madelina Kulojia del dum woni avocate kanko rokia trawore o hollitiido o do debbo lam ko leedi madindi an gonde faabaade do an jogi wattu jono do hakkille lobbo fa hande hakkille mudum dimbaaki do wonno do tan woni kedda mako mo sifido do fuccitaango Ousmane Nyali Bouli
o mo tinni sanne o kaɓotoɗo du sanne o dima Allah e daande makko ko laati fuu ñande ɗiɗi lewru juillet ngaroru ndu o waran darade e yeeso sariya mi waɗan e bawɗo an fuu hollitinde dow no noddirani wonani woni ko hani waɗirinde e hakkille amen yango bangal hakkille ɓiɓɓe adama en waɗama saabi madame Traoré wona neɗɗo bonɗo no ɗum waɗirini gasayi mbeɗen gondi e haldude kananke ambassadeur gonɗo ɗo rom ɗo kanko jaati hoore makko o yeeƴi ƴewoyde madame Traoré
Studio Tamani projet mo fondation Irondela do Mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji Irtel mo faaba mun itira Union Européenne e kanye e lede Danemark Suisse Royaume-Uni e kanye coopération espagnole
ko nayri bangal ko cettitiden ko wattu jono sitan sidbe ngaran halde hono kabaru beme ande de wuri ton dun ko no dirta heper ko
Deepfake yo kulleji kesi ko wattede beme ande ko nato sabe weñutunde video ngaji e ojoji nanan mudun leddi beme ande kesse bedde wawi weltude ko fo neddo goto wadal ko fon goddo kasin mabbe mudina journal goto e wala hen kongol neddo goddo hen helloji kewdi de beme ande ana wada o kabar ko noddirte deepfake lewi kam ande kabarji beme ande deepfake yo helloji wondire beme ande wadan di kulleji ko yotinta jamaren hono video ngaji jalnan de nanal mudun gamyal man handen yimbeji hewbe ana wada kulleji yogaaji ndodi hello beme ande hono misali yillunde jamaren ma holutunde kabaruji peneji fartade bamde fotoji bin bane adama e kongi mudun yedado de beme ande tawa jommu andal mudu wala hen tewde honan di kulleji birte jogola yimbe andina kabaruji beme ande ana wonde fide dabriji yalla yimbe wado di kulleji an heba mate to neddo fu yentodo beme ande den sa watti fu so wadon di kulleji yoga bin ana wawi holutunde bin kulleji peneji non le hello beme ande ko lodirte dick face video reddit ma deep facebook lab de hello beme ande didi ana faabo jamaren heba watta lugan goji do di kabaru yettedi do de beme ande
le kabaruji ngadle yontere di en kalan dun yagol makko kanko horeji leedi malindi nokkuno dirta leedi Burkina Faso kanyako nande mudun Ousmane Nyali Bouli
en puɗɗira wartugol kabaruji gaɗɗi le yontere nde dow haalde haala wullitango ONG Avocat Sans Frontiere Canada dow ñalawma aduna keƴanaɗo sakkade torraji gateɗi dow lende le wattu basiji e wi nde fedde illa hitande 2012 tiɗallaji gaɗɗi ɗi laatake sababu ɓeydugol yangoji e torraji dow lende fewde e rewɓe e ɓiɓɓe rewɓe le saaha leydi meɗen ndi. Kabaru goɗɗo kasen gaɗɗo le yontere nde ana fawi dow yagol saabe giɗirago e golle hoorejo leydi laamu hakkundeji colonel Assoumy Goyta leydi Burkina capitaine Ibrahim Traoré sakkitake mo talatare ƴaɓɓene nde ɓe hooreɓe leyɗe ɗiɗon kaltidi dow kabaru rafindenagu e yiloyre banggal keɓal ɗe leyɗe ɗiɗi. En timminiran ɗi kabaruji halde haala wartugol malinkoɓe temede nayon ƴewrude port boy ministre kuminiɗo ɓiɓɓe Mali gomɓe sella hokki o kabaru ley batu conseil des ministres gaɗɗo alal baare noga e jeego lewru juin du.
Sikiraɓe ɗon garte haddude beete hannde dow kabaruji ɗi journée amen ɗe fa yetto magasine ngaji amen ɗi furdoɗo mba hettinade ɗum dow beeme ande to ɗum woni oɗo kunafoni mo wiyamo o so noddi 37 321 kawajib sina tawa ɗon buuɗnogay kay e piisi moɗon o so ɗon kittino kabaruji ɗiɗo fuudu andon ɗiɗo buuɗnogay ɗi taweteɗon ɗi tawarteɗon ley hen kañe yaade dow feƴƴi mbuɗo kaɓe taccata ley hen no mbiyam fodi jeeyi fewi nokko nandirɗon oɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi. Wassalamu. Wattu joni en garan halde kabarno wattu wondi e waylitirade ɓe kollitiwiɗi yoga e maayoji gonɗi ley leydi meɗen ndi joori hitande hikkande sanne nokkule goɗɗe antono ɓe kollitiwiɗe fa neɗɗo ana wawi dogude ley hen kañe ko dorbe tefur yimɓe woɓɓe tawaɓe toon ɓe kollitiwde duuɓi jeeyi hono goɗo yorko ɓe mbi duuɓi jeeyi ɗiɗo maayoji ana ɓeɓirani ley ɗeɗo nokkule sita sidiɓe.
Jamare ko hew muɗum joɗiɓe bangge maayo holliti sukalaji mumen ɓe yimɓe nayyi en hollitika e nawama sanne ceganne ɓe maati fanɗugo jiyanɗanɗi maayo ɗum ko holliti yimɓe ko heewi joɗiɓe geni masina les région Ségou wattade motti gourma rawus les région Tumutu le wi meɓɓe ɓe yiye hono o fanɗugol jiyan maayo Niger feyne gotan
masina mararaya
masina ɗo o kabaru haynimin sanne miɗo ɓuuri duuɓi 16 abada mi yiya e maayo ngo ɓeɓirini fa yettoɗo jarindiri ɗingoni mi ɓi e tani donnowo laana ɗum saabi ɗo andi maayo gonɗo kulikoro ɗo ndiyam ana warano fa ɗo mabbirte salaɗa naata ley laana ta hannden hannden maayo ngo ɓeeɓi sanne masina ɗo min anda fof komin gattakati o kabaru huɓɓinimi ana footi duuɓi 16 mi meeɗa yiide maayo ngo ɓeɓirini joni miɗo mbawi iwde e rarus yaade ley ladde te fewi min itta e paɗe amin haya ɗum woni arande
muɗum.
Misali le guinni diri golleji ko heewi hannen ko wattele maayo ngon darken hono misali dogungol laanaji fuu naatin tiɗala hannen saabe laffi jeane hakkunde gelle ɗen ɗum waɗi tiɗala mawɗo ndu kabaruji keɓe meɓɓe ɗum ko hollite jamare ko heewi muɗum Boubacar Sidigui Maiga kanyo goto joɗiɗo on nokku.
Direi ɗo miɗon kuli saabi ndiyam ɗam yehi jaati jaati tawe e maayo ngo min keɓirta komin gurda arande so ndiyam ɗam natti lebbi 6 watta ka joni lebbi 3 tan ɗum watta min miɗo ɓuuri duuɓi 10 abada mi yiye hono o kabaru
o tiɗalla yo saabe welta kon watti kan e laafi heɓugol ha waluji ke e jian maayo Niger kan e bani ɗum ko holliti jokko directeur agence du bassin du fleuve Niger noddirteɗo Moussa Diamouy.
Jonka min taki koƴe tiwogaji 83 gonɗi tiwogaji ɗemin kaja sande salla miɗo gadda ndiyam wakkati fuu ley maayo Niger e bani goni ko boni ɗen tiwogaji ana sikkan ɗaɗi gonɗi ley ɓi adama saabi ley ɗin ɗaɗi ƴiƴam ɗam ɓettirto ɗum saabi ana hani koɓe moƴƴintina ɗe
tiwogaji
ceggani welta kon watti bonolaji kewɗi jamane ana waɗa ɗum fewtude ha waluji ɗum ko holliti yimɓe hewɓe anduɓe kabaruji ha waluji ɓe holliti fa hannen so dabirji fiya kam maayo Niger jammuɗum waran timma fa naato ñañeri mereri nde ñalaɗe wara nde ko natto saabe hadde demal waɗe ɗen nokkuje ɗum ko holliti kanko Tidiane Sangare.
Imagine
onon ka mile tan usine ngaji mawɗi ɗi fuu ana juppa ndiyam ngaji maɓɓe tonnuɗi ley maayo Niger ngo tawe kollirɗe wonto kanɗo ƴewde ndiyam ngaji ɗi faɗɗe ɗi juppe ley maayo ngo e ɗin gollirde ana hani ɗum wande dabare salla ɗi golle ana darne hôtel ngaji gonɗi dande maayoji ɗi ɗum ana juppa ndiyam ngaji mum tunnuɗi ley maayo Niger ngo rewɓe mbaylitoɓe kadule kañum e bandum fa kewi hono ɗin tiɗallaji maayoji ɗi keɓata sato
fur
o tiɗalla ana wa natade saabe yimɓe ko heewi fera yeccagan leyɗe ma wara joɗole gelle mawɗe ɗen ɗum ko holliti yoga e teguintoɓe kulleji ɗum ko timminta yewtere meɗen ko jantata ha waluji Allah holli en jeɗɗiri garore.